Baby, I've too many, let's see your issue. You were so aika fanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikawi.
Baby, I've too many, let's see your issue. You were so aika fanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikawi.
Mita ya kati kuladi kufosi. Ugali dengu sinaza ya fosi. My brother man is all good time. Wanakumezea mate. Unajua mchizi bado sometime. Wanapambana wakukate. Usifanye hivyo. Taniumiza moyo. Kifanya hivyo bebe. Kila kona nta unasuo.
Kinacha upendo zawadi. Siwaze kusukiza. Mapigo ya moyo ya niko midari. Oya la unaumiza.
Mindo mume univumilie. Siwezi kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Usinivuruge mindilie.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikawi.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikawi.
Unapigo za kishua. Metobo apua. Kiongi wanavantazama kama ujani jua.
Sije ni kwepami. Ukani kata.
Yo ni shai, misha wai. Kuche misha mawe. Wakani umiza nkaji. Kaza sipagawe.
Baby I'm trying, I'm trying. Losing my way. Siwezi jaribu kukuacha.
Siwezi kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Usinivuruge mindilie.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikawi.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni.